mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi kuri shortwave kuri metro 22 na metro 19. Kubadukurikira kuri internet mwadusanga kuri www.radio.com. mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu kiganiro cya none twabatumiriye abana bavutse ku babyeyi badahuje uruhu, benshi bazwi ku izina ry'abametisi, ariko kenshi ugasanga muri sosiyete barimo babita amazina atandukanye menshi basanga agamije kubatesha agaciro. Ese ibibazo bahura nabyo ni ibihe? Mu rwego rwo kugerageza gushakira umuti ibibazo bahura nabyo no kugerageza kubahuza, umunyarwandakazi Antoinette Uwonkunda aherutse gutangiza umuryango Métis du Monde ugamije guhuriza hamwe abametisi hirya no hino ku isi no kubaremamo icyizere. Madame Antoinette Uwonkunda, turi kumwe kuri telefoni. Mwiriwe neza Madame Antoinette.
Urakoze
nawe kutubonera akanya. Turi kumwe kandi na Madame Jackie Maurice wa Maria, uyu akaba ari perezida w'agateganyo wa Métis du Monde mu Rwanda. Madame wa Maria, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edi, ndishimye cyane kubumva kandi turabakunda cyane.
Urakoze natwe turabakunda. Undi turi kumwe ni Jean-Paul Gakwerere, nawe ari Kigali mu Rwanda. Bwana Gakwerere, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Niwe neza Edi, murakoze cyane kuri namwe kiganiro.
Urakoze nawe. Duhere kuri Madame Antoinette Uwonkunda. Ujya gutekereza gushinga uyu muryango Métis du Monde, wifuzaga kugera kuki? Ni iki cyari kikuri ku mutima? Ese ubusanzwe amavu n'amavuko y'aba Métis n'aya, mu magambo make?
Njya kubitekereza no kubera nyine ko nibazaga hari igihe iyo Métis hari igihe yibaza ngo niwe wenyine ubaho ku isi. Cya mbere ni uko nagira ngo twese twiyunganye tumenyane isi yose, kuko ubundi ubu ishyirahamwe ryacu riri ku isi yose. Hari aba muri Canada, hari aba mu Budage, mu Vietnam, ndoko niyo mpamvu nabyo bitwa Métis du Monde. Cya mbere twagira ngo tugira ngo tuhure, tuvugane, turebe natwe ingorane twagiye duhura nazo zigikomeza n'uyu munsi, mbega zanabaye kuva kera. Noneho turebe ukuntu twamenyekana, tukareba ukuntu abandi bana batoya barimo bavuka ubu n'abavutse hagati, kuko nkatwe tumaze nko gufata imyaka irengejeho ibyo twabayeho twabibayeho, ariko twifuza ko abandi bamenywa ko ari nabo ari abantu nta bintu by'uruhu bibinze kubatandukanya n'abandi. Ujya ntishobora kuvuga mu Kinyarwanda ngo ngo urwana no imvura si nijoro uko huri icyo mwari uzi cyo ari huri wari
ntutinyi joro utinya icyo mwahuri
yakorero bidisho twabayemo bifuza ko abandi babibamo kugira ngo twese tunamenyanye tudufatanye ndeka
hanyuma Métis du Monde yuvuze ko mugerageza guhuza aba Métis hirya no hino ku isi na aba Métis b'abanyarwanda cyangwa se na aba Métis bose ku isi
oya ubusanzwe na aba Métis bose nuko jewe ndi umunyarwanda kazi yesire nabanza nabanze twabanzanye twese abanyarwanda kazi kandi abenshi twari twarakuranye twarabanye ariko ubundi harimo n'abatari abanyarwanda
hanyuma niba atari ibanga wowe wavutse ku mubyeyi umwe w'umunyarwanda undi w'umuzungu tubwire umunyarwanda ninde umuzungu ninde
papa wanjye ni umuzungu ariko nawe n'ubusanzwe yaranavanze ariko mama wanjye ni umunyarwandakazi
umuzungu ukomoka mu kiya gihugu
ikiganiro cyanjye nkaba nabize yaragitanze kuri radiyo yanyu ubwo azaba nari jyewe naramaze kwivuga ahubwo Jacqueline na Idrick bashobora kwivuga ibyanjye namaze kubivuga
ibyawe wamaze kubivuga ariko icyo kiganiro ntikiratambuka nateguza abakurikiye ijwi rya Amerika ko byinshi kubijyanye n'ubuzima bwa Madame Antoinette uwo nkunda tuzabibagezaho mu kiganiro agasaro kaburanga ikiganiro gihita ku cyumweru ndetse muri icyo kiganiro tuzaba tunatangize uburyo bwo kugerageza gushakisha bamwe mu bana ba Métis bagiye batagira amahirwe yo guhura n'ababyeyi babo ubwo rero Madame Antoinette na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana icyo kiganiro bazagikora ku cyumweru nibwo kizatambuka ubwo nacyo turakibararikiye hanyuma Madame Jackie Uwamariya nawe urumetis agerageza ubwira akurikizwa rya Amerika wavutse urumetis ibyo byo byose ufite umwe mu babyeyi bawe badahuje uruhu watubwira uko bimeze
urakoze Edi yego nanjye ndi umumetis mama wanjye yari umunyarwandakazi papa wanjye yari umunyaburayi wo mu gihugu cy'ubufaransa
urakoze cyane turi kumwe na Jean Paul Gakwerere nawe gerageza ubwira abakurikiye ijwi rya Amerika kugira ngo bakumenye wowe ababyeyi bawe bite
nandi umumetis ukomoka ku mugore w'umunyarwandakazi umugabo bariwe papa wanjye yari umufaransa
urakoze cyane Madame Antoinette muri uyu muryango wanyu Métis du Monde iyo mugira muvuga ko mugiye kugerageza guhuza aba Métis umuntu ashobora kwibaza ese na aba Métis babirabura n'abazungu na aba Métis babirabura n'abayinde abantu bose badahuje uruhu bisanga muri uyu muryango wanyu
bose cyane kuko dutse uko bigenze kose upfa kuba gusa ufite amaraso abiri adahuye twese tubibaho kimwe twese dufite ingorane zimwe dubwo ntabwo ntiducagura hari abahinde hari abaturikiya murabizi mu Rwanda bamaze kuzura hari amargashi hari rwose hari ubwoko bwose ntabwo twari gucagura rero kuko twese tubaho kimwe
Madame Jackie Uwamariya uri presidente w'agateganyo w'uyu muryango wanyu mu Rwanda Madame Antoinette Mukanya yaravuze ko ajya gutekereza gushinga uyu muryango kimwe mucyo mu byo yifuzaga kugeraho no kugerageza gukemura zimwe mu ngorane aba Métis bahura nazo hirya no hino ku isi nko mu Rwanda by'umwihariko gerageza utubwire zimwe mu ngorane muhura nazo
urakoze Edi ingorane ya mbere aba Métis duhura nayo kandi usanga ikomereye aba Métis bose ni ikintu cyitwa rejection gutabwa
kutemerwa na sosiyete
ntabwo nakumvise
nari mvuze ngo kuba sosiyete itakwemera nk'umwe muri
itakwakira nk'umwe muri bo ugasanga nk'ubwo ngubwo twavuze ko turi aba Métis b'abazungu n'abirabura ugasanga uciye hose barakubwira ko uri umuzungu kandi nyamara wazahura nabo bazungu nabo witirirwa nabo bakakubwira yuko uri umwirabura icyo ngicyo nicyo cya mbere kigora cyane buri mu metisi kumva usanga umumetisi wese ahorana ibibazo ngo se nge ndinde ese nge nduwaheye ese nge naba ndi umuntu nk'abandi ese agaciro kanjye nakashye ese umwanya wanjye muri sosiyete ni uwuhe ese iby'abandi bemerewe nanjye naba mbyemerewe ese aho nifuza kujya bazanyakira ese nanjye naba mfite uburenganzira nk'ubw'abandi mu gihugu cyambyaye ugasanga umuntu abaho yibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo byinshi
hanyuma Jean Paul Gakwerere kuri ibyo bibazo Jackie yaravuze ntamwe mwishyira hamwe ryanyu uburyo mugerageza kubikemura n'ubuhe buryo
kintu cya mbere dusharinga temoignage zacu urabona umuntu yakuze ari wenyine kenshi cyane cyane usanga umwe yakuriye wenda i Butare arwakuriye i Bujumbura se arwakuriye muri Congo se ibyo bibazo yarabigize ari wenyine muri sosiyete ari wenyine mu metisi mu bandi birabura ariko iyo tubashe gusharinga iyo vi yacu umuntu akamubwira ati nanjye niko nabayeho nakuze banyita muzungu nusu nakuze banyita nyamweru nakuze banyita umuzungu ibyo bintu byose nanjye ni papa ajya simuzi ibyo byose bituma umuntu agira donc yumva afite bene wabo nawe donc umeze nk'aho ufite ikindi gihugu uhuye nacyo uhuye n'abavandimwe bawe ibyo byubaka umutima w'uwo muntu ku buryo bimufasha no kwidentifiya akamenya personalite ye akongera akiga ati oh narenye njyenyine duhuje ibibazo n'abandi bantu bameze nkanje
Madame Antoinette utangiza uyu muryango wabivuze muragerageza kushakisha uburyo bimwe mu bibazo abametisi bahura nabyo mwabibonera umuti ariko icyo bisaba hanini no guhindura imitekerereze n'uburyo abantu bababona ibyo ni ibintu kenshi bitoroshye cyane cyane guhindura imitima n'uburyo abantu batekereza iyo bababonye icyo giye muzabigenza gute
Jewe ikintu nifuza cyane kuko nanjye narikunze twarigunze rwose cyane nk'uko abantu bagenzi banjye babivuze twarigunze pe ugasanga uri wenyine ikintu cya mbere ni uko tuba ububazi tumaze kumeza kungana nk'ijana rwose ni ukuvuga ngo ubungubu ari ugiye kurongorwa turamushyigikira ari umwana ubuze ishuri tumushakira ishuri yabuze udukoresho niyo yenda baba afite aho umwishyurira cyangwa se ari kumwishyurira tukamushakira udukoresho nuko tugashakisha ukuntu nta mwana uzongera kuya ngo abe mu kwigunga wenyine ubwo ni nk'uko Jean Paul abivuze avuga ati icya mbere ni uko basa nk'aho twabonye igihugu nta kintu gishimisha cyane nko kumva umuntu abyuka mu gitondo yandika ngo bonjour la famille kuko no muri famiye yawe uvukamo ufite abo muvukana ntabwo bakwemera sinyakubaha usanga buri gihe uri umuntu wo hanze ubu rero twabonye abavandimwe turishimye rwose benshi bagenda baza bumva ko bafite aho bari bafite uwo bavugana bafite inama twabagira rwose ubwo rero ibindi byose bizaza nyuma kuko niyo tugitangira cyari ishyirahamwe ry'ababebe na ryitabebe kuko nta n'imyaka imaze kandi turi isi yose ubu rero rwose imana izadufasha turebe n'ibindi bibazo kuko murabizi ko hamutisi twitwa mbega ni bya bindi abana bacu bagiye muri droga abandi bagiye mu bintu byinshi bitandukanye ntabwo ari ukubera ko baba babuze ubwenge ni uko batazi badafite icyicaro rero ikintu cya mbere ni ukubafasha kumenya ko bafite igihugu cyabo cyane cyane abo mu rwanda kuko niho mbafitiye niho nanjye nishimiye kandi niho mfitiye fiyerite ko nahabutse niho bakamenya yuko bafite daberi igihugu cyabo ibyo rero byose bigaterwa n'uko roje yo kumva ko bavutse hanze abo bazungu cyangwa se abo barabu cyangwa abo bantu bose bababyaye ntaho bazabamenyera ni ibintu tugomba kugira ngo tuzashakishe turebe ko
harimo izana menyatikan umpapa wanjye wenda ni cyangwa se mukuru wanjye n'uyu yo baguta gutya ugasaha uri gitabwa aho ubuka handika nahagi naho ubuka nabo ntibakwemere bakabona ko umuntu yaho urumva ibisebe byinshi dufite ibikomere byinshi nyakubahwa rero ndabita nyakubanya kubahwa ko muduhaye ubushobozi bwo kugira ngo rwose abantu batumenye boye kuzongera kutureba nk'uko batureba
ntago mugomba kutwita ba nyakubahwa kuko izi ni inshingano zacu guha buri muntu wo muri sosiyete urubuga kugira ngo haba ari ibibazo cyangwa se amahirwe afite abe yayasangiza abandi si ngombwa kutwita ba nyakubahwa ni inshingano zacu hanyuma mbere yuko dukomeza iki kiganiro ubusanzwe duha amahirwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu kuri telefoni dufite Aaron wirwe neza uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Bugesera
ikibazo cyawe
ngewe ntago hari ikibazo ubwo nigifaye igitekerezo igitekerezo bantu baba ku bantu babana n'abantu bameze gutyo usanga hari abantu bagenda babita amazina kumugani ashobora kuba yanga baseserereza ugasanga bati bituma zigunga muri sosiyete runaka abatuyemo ubwo rero igitekerezo cyanjye numvaga nk'abantu yagize nakubyita gisa n'umugisha wo kubana n'abo bantu ari uko babakira nk'uko ubwabo bababanye bakumva yuko nta mpamvu yo kubavangura ubwabo ahubwo bakabafata nk'abantu bafite umuco umwe cyane ko n'undi baba bahuje umwuka no gwenda biba byarabaye ngombwa yuko badahuza uruhu ariko niba ari umunyarwanda bakumva yuko ari umunyarwanda mugenzi wabo nimba se ari nko mu kindi gihugu runaka bakumva yuko ari mugenzi wabo nimba ugenda ari nk'abana wenda bagiye mu mashuri
ugerageza usoza
ego nimba bagiye nko mu mashuri abana nyine ntabashungamiza ari ngo bumve yuko yenda ari nk'abantu badasanzwe ahubwo ni abantu cyane ko batekereza nk'abo ubwo rero natwe nyine tujya tubabona nk'uko usanga bamwe babitwa ati uriya ni umuzungu ngo ni imvange ariko ni abantu nyine nkatwe numva nyine inama nahaba abantu babana nabo ari ukuba babakira bakumva yuko ari abantu nkabo atandukaniro
urakoze Aaron kuri ibyo bitekerezo byawe madame Jackie uri umumama w'imyaka hafi iri hejuru ya 50 wavukiye mu Rwanda niho wakuriye wize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda ndetse n'icyiciro kibanza cya kaminuza urubatse gerageza uduhe nk'ingero ukura ujya mu mashuri abanza ujya mu mashuri yisumbuye muri kaminuza ndetse n'ubu ngubu ukaburirwiyemeza mirimo ukora duhe nk'ingero za zimwe mu mbogamizi cyangwa se ibibazo ushobora kuba warahuye nabyo muri urwo rugendo rwa mu metisi Madame Jackie
ngewe ndiga nagira ngo mbanze nkubwire yuko naje kuba imfubyi ubwo papa ntawari uhari ndarerwaga na mama gusa hanyuma aza kwitaba Imana ariko mbere gato yuko yitaba Imana twisanze turi mu kigo cy'imfubyi mu kigo cy'imfubyi rero nigeze kugira ubwo nari mfite imyaka 12 nigeze kugira nti numva umubyeyi umwe cyari kigo cy'imfubyi cyari gishitswe n'umupapa n'umumama hanyuma numva umubyeyi umwe abwiye mama wacu uwo mu kigo cy'imfubyi aramubwiye ngo yewe ngo bariya babametisi bo ngo murarushywa n'ubusa ngo si umuhungu ngo azabibandi ngo si umukobwa ngo azaba indaya ebyi birababaza kumva umuntu abucira urubanza nta atari ku bintu bifatika waba wakoze akagucira urubanza kuko uruhu rwawe ari rwo ashingiyeho mu kugucira urubanza ariko nshima Imana cyane kuko ayo magambo yumvise yamennye umutima ariko anteramo ishyaka ryo guharanira kugira aho ngera niga ndi muri segonderi hari umwarimu w'umukongomani twagize watwigishaga igifaransa yarangiza akajya avangamo n'utuntu twa culture générale arangije yari arimo atubwira ukuntu indépendance yabaye bibohora ubukoloni muri Congo akatubwira ngo ukuntu ngo bamenaga ibice by'amacupa bakabishyira mu muhanda ngo barangiza bakabwira abo bazungu babakoronije ngo nibirukankemo babambuye inseta ngo birukanke muri ibyo bimene by'amacupa yarangiza akampindukirana agahita ambwira ngo tu as compris Jacqueline ni ukuvuga ngo wabyumvise Jacqueline bikakumena umutima kuko wowe wari urimo ukurikira amasomo n'ibyo avuga nk'abandi bana nta nubwo wibukaga yuko ufite n'urwo ruhu ariko we akabikwibutsa akongera akakujomba inkota mu mutima ikindi cyambabaje ndi mukuru ahangaha ejo bundi ngiye gushaka passport sinabwo bwari ubwa mbere ngiye gushaka passport muri immigration barambwira ngo ngomba kubasobanurira buryo ndi umunyarwanda navuze mu kinyarwanda amazina yanjye izina ryanjye nakubwiye ko ari uwa Maria ndi nyarwanda mfite indangamuntu y'ubunyarwanda ariko umuntu agatinyuka akakubwira ngo ugomba kubisobanurira ngo buryo ki uri umunyarwanda yewe nahise numva mbabaye cyane kuko yarakoze hahandi ndangije ndamubwira ariko ni kandi ubwongo bw'impamvu mbaza ni ukubera uruhu rwanjye ubu yaba rwiraburaga ntabwo wari kumbaza utyo noneho yumvise yuko nababaye anjyana ahantu ku ruhande nusobanurira ngo ukuntu uri umunyarwanda ngo nibwo uzabona ibyangombwa ndamubwira ko se abagiye gutanga indangamuntu ntabwo babanje kubaza kureba icyo kibazo kuki wumva yuko ngomba ndangije ndamubwira nti ntacyo hanyuma ushaka ko mbisobanura ndi ngo ugomba kuzana ngo umubyeyi wawe w'umunyarwanda ntiyapfuye muri 80 ngo rero ushakisha ngo indangamuntu ye ndamubwira nawe ngaho rero uranshinyaguriye kuko no muri 94 hari abazitaye ngira ikindi kuko icyo nticyashoboka ndakubwira ko apfuye muri 80 n'indi mwana muto ntabyo nabona ibyo ngibyo arangije ngo genda ujye gushakisha bene wabo urumva uhora ubazwa uburyo ki birababaje
kandi ndibaza ko umuryango wanyu mu byo murimo kugerageza gukora n'uburyo abanyarwanda mwabigisha bakumva ko kuba umunyarwanda bitavuze ko uri umwirabura cyangwa se hari ubundi buryo ugomba kubusa Jean Paul nawe ndibaza ko mu rugendo rwawe ukura ushobora kuba warahuye n'ibibazo nk'ibi uwa Maria akomojeho wowe nawe watubwira muri make cyane bimwe mu bibazo cyangwa se ibintu wibuka byagukoze ku mutima bikanakubabaza cyane kubera uruhu rwawe.
Yego murakoze Edi kumira ijambo. Nanye mfite ibyo duhuriyeho na Jackie, ngiye byambayeho rwose kenshi aho n'abadiscriminated muri sosiyete ndimo, aho iki kintu kigiye gukora cyose ati ni umuzungu, undi akakwita umuzungu wapfubye, abandi bavuga umuzungu wakenye, ibyo nk'ibyo byose by'amagambo. Ariko ikintu nibuka cyambabaza cyane ni igihe nyuma ya Jenoside urabizi ko hari ikigega gishinzwe gufasha abana bacitse ku icumu FARGE. Rero kugira ngo bagufashe ugomba kuza imbere abantu bakakwemeza. Nibuka kuko mama Tamiya yagiye kwa mama yose yapfuye muri Jenoside. Rero njya gusaba icyo cyangwa kujya abanyeshuri secondaire na primaire. Icyo gihe barambajije se umubyeyi wawe ninde, ndamuvuga birangije ati se niki cyatubwira ko uri umukiga cyo mukandi tuntu w'umuzungu. Ni ukuvuga ngo umwe yaraza ati nazane se tubimenye, na umwana n'uwaye n'uwashe, niko bavugaga icyo gihe. Byasabye gushakisha abandi bantu b'Abanyarwanda b'abacikacumu, ndajya bibasobanura uko bimeze, babasha kunshakira ibyangombwa ndabibona. Ariko n'ubundi buri mwaka iyo wageraga kujya njye gushakira ibyangombwa, kwemezwa byabaga ari ikibazo, byabaga bitoroshye, aho wumva ubaye imilete imbere y'abantu kuko yabaga ari imbaga y'abantu bacitse ku icumu bimeze abandi bo muri karitsiye. Urumva abana bakuzi mwakoranye bari imfubyi nabo muziranye, aba mama barimo n'abapapa barimo, ariko akaba rimwe na rimwe umuntu we ukwemeza kuko batinya kubabaza se n'indi. Icyo kibazo rero twagiye tukigira, kandi iso ntabwo muzi rimwe na rimwe wakuzi utanamuzi. Rero umubyeyi uze kuba ari umunyarwanda ururi muzi ni ikinyarwanda, n'icyo gifaransa n'icyo cyongereza twaba tukiga mu ishuri gusa, atari ikintu twakuze wenda tuvuga mu muryango, ugasanga badufata nk'abazungu kandi tutari abazungu tutari abanyarwanda. Ibyo bintu bitubuza uburenganzira rimwe na rimwe. Ni experience nibuka cyane cyane, hari n'izindi nyinshi zigenda na nyuma yaho njya gukora mariage. Ndibuka madamu wanjye agiye agira agression ku bantu b'abashuti be, bakamubwira ati se ugiye gushaka umumetisi, abametisi bari amabandi, abametisi ntabwo bubaka, abametisi n'abasinzi. Ugasanga ubukwe bwanjye bushobora no gupfa kubera iyo mpamvu. Amahirwe ntabwo bwapfuye ko umudamu wanjye yaranzi kuba tumaze igihe tuziranye. Rero urumva hari byinshi bikomeretse.
Hanyuma se Jean Paul, uvuze kuri icyo ngicyo, abo bantu babwiraga madamu wawe ko abametisi ari amabandi, abametisi ari abajura, ndetse na Jackie yigeze kubivuga ubwo yari mu kigo cy'imfubyi, avuga ngo uyu mwana umumetisi iyo yakuza ari umukobwa azaba indaya, umuhungu akazaba ibandi, babihera kuki? Ni kuki babafata gutyo?
Nyeka yuko kuko abametisi ni abantu bakeya, kandi tubyemereye abametisi turi beza. Abametisi ni beza, barasa neza. Akenshi usanga sosiyete cyane cyane ikunda abakobwa kubashaka abahungu kuba baba boyfriend, kuba baba boyfriend babo. N'abakobwa akenshi bakunda gushakwa n'abagabo cyane bafite amafaranga cyangwa bashaka kubagira abagore babo. Ibyo bintu rero bigatuma muri sosiyete habo n'akajaruzi yo gake icyo kintu. Ikindi urumva uri umumetisi hari ukuntu niyo sosiyete nibyo bikomeye kurana, bakubwira umuzungu umuzungu cyangwa ushakita kuba umusirimu ugashaka gusa neza. Ni sosiyete waba urimo rero gusa neza rimwe na rimwe sosiyete zacu zo mu Rwanda, cyane cyane nimba warakuriye hanze ya Kigali, hari ukuntu ushobora gufata nk'indaya. Niba wambara imyenda wenda ya mini bagufata nk'indaya, nimba ushyira amaherena ufata nk'indaya. Ibyo byose biba bitewe wenda n'umuco w'ahantu umuntu akurira. Ariko uko iminsi igenda igenda ubona abantu bagenda babigabanya, wenda agresheni zanyuma zishira, twabyizeye.
Hanyuma madama Antoinette, ibyo ni ibibazo bikomeye cyane, kandi umuntu yavuga ko binarenze sosiyete, ndetse bishobora no kujya mu mategeko y'igihugu kugira ngo muhindure abantu, muhindure uburyo batekereza, uburyo babona, abandi badahuje uruhu n'uburyo babakira, ndetse namwe mukumva ko mwakiriwe muri sosiyete. Icyo gihe ndibaza ko urugendo ari rurerure, ibyo muteganya gukora kugira ngo nibura mugere ku rugero mwumva ko mwakiriwe, murabikora iki?
Ya ni akazi gakomeye cyane cyane cyane, ni ibintu birebire, ni ibintu byinshi dufite muri poroje zacu. Ikintu cya mbere cyane, ubu twaba tugomba gutoteza abana batoya bavutse bakagira ibyo bikomere, bakabikora bivuze kare, bakabanza bakemera ko igihugu cyabo, bakemeza igihugu cyabo kikabemera ibyo byo gutoranya byo kubashakisha bajya gushaka ikimuranga, ntibakibone ako kanya bakakibona nk'abandi. ibyo nibaza ko na leta y'u Rwanda rwose hari ibyo yagize yoroshya kuri twebwe urumva hanyuma rero keraho rwose ntabwo babiduhaga byo nabivuze twabaye ba Patrice twebwe ugengeza mu myaka 61 ariko ikimuranga cyanjye nacyonye ntinde kandi mpangayitse rinda no kwitwa izina ntari zigeze nitwa nuko ibyo byose biragenda ariko ikintu kiduhangayikishije cyane ni ukuvuga ngo dushake imfashanyo dushakishe ukuntu leta yose yadufasha noneho n'abo bana bakabona n'ababo bababyaye noneho bakabona amategeko nako n'amashuri twigisha ukuntu abo bakobwa bacu b'abanyarwandakazi batagomba kujya bemera ibyo impuzi zera zibabeshya kuko barababeshya bakemera ugasanga abana tubiguyemo urumva nuko abana bagasigara aho ngaho bagasanga barandagaye ubwo rero nibyo bitera izo blessure iyo umwana adafite hirya no hino nibyo bintu bavuga ngo abana ngo bamekise ngo ni amabandi cyangwa abandi bakajyana mu mayoga n'iki akenshi baba biproteja yego wenda bashobora kuba bari beza bakajya gushakisha ukuntu bakwambara bagira gute none tukabashakira imyuga bagakora bakiga bakamenya ko umuntu agomba kwiyubahisha atari iby'impu impundu rwose tukazibaho bakazibaho bakerekana icyo bari cyo apana kuvuga ngo barasa neza gusa wenda kuko ndabigemara ngo mbuvuga ntabwo gusa neza ntibiribwa ahigiri nashyira hari imyaka abiri nashyira ugasanga ntabwo ukikureba muri ukiri kurebesha iryo jisho twebwe rero turaharanira cyane tuzashaka ukuntu twahigisha abakobwa bacu kuko isanga leta babyara ari batoya seza diseta twese twanabyawe n'abamama na kera n'abagiye bitabwe bose iyo babajije abamama babo bari abamama b'imyaka mitoya mikeya kandi abenshi baga bataranize rero jyewe ndahatwebwe turahanira imisesimonde twese turahanira kugira ngo abana bacu bajye biga bamenye ubwenge bamenye ko kuryamana n'umuhungu afata inda komisa wenda ibyo bintu byazashira ariko ibihugu byombi bigomba kudufasha igihugu cyacu kigomba kudufasha cyane cyane u Rwanda rwose kigomba kigatanga urugero kuko n'ubundi niho twabanjirije komisa n'ibindi bihugu bizakomerezaho
urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Frederic wiriwe neza
Neza
uri hehe?
Nakoze nitwa Frederic ntawirusha intege za rupongo mirongo umunani wa mu karere ka Rulindo
ikibazo cyawe
aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda ikibazo ndagira ngo mbabaze mbere na mbere imbere y'ikibazo hari ikintu nagira ngo mvuge abantu burya twagikwiye gukwikuramo iyo myumvire kuko kuvuga ngo umuntu wenda ngo numekisi ngo se umuntu nkawe njye mba numva ari n'ibintu bibangamye kuko ntawe uhitamo uko avuka n'aho avukira sibyo twagakwiye kwiyumvanamo tukumva ko turi umuntu umwe buriya biba byiza iyo utagendeye ku ruhu cyangwa ku rurimi ngo nguvangure nta hanyuma ikibazo nahindura kubabaza cyane ndakibaza wenda Jean Paul niyo ni ikibazo cy'amatsiko numva mfite uyu muntu w'umumetisi ashaka niyo wenda n'umunyarwandakazi bisanzwe umwana wabyaye nawe azi ari umumetisi cyangwa azi afite isura isanzwe nk'iyi yacu itari umuti ubwo wansobanurire murakoze
urakoze cyane Jean Paul
ntabwo buri gihe uko ubyanye n'umunyarwandakazi ubyara umumetisi ariko twe ntabwo tubita abametisi tubita abakato ni ukuvuga ngo baba bava ku bametisi akenshi ushobora gusanga umugore yakuganira akazwa nari igikara yewe nagize abana b'abametisi baga ka abametisi wabonye ku isura ariko bagenzi banjye nzi babyara ugasanga bo igikara cyaraganjije rero ntabwo buri gihe wavuga ko umwana w'umumetisi azaba ari umumetisi
ni ryari umwana yitwa umumetisi rero
ubundi umumetisi tukita umumetisi iyo uturuka kuri reka myite rase ebyiri iyo uva ku ruhu runaka rutandukanye n'urundi ruhu ni ukuvuga ngo umuzungu kumwirabura umushinwa kumwirabura umuhinde kumwirabura donke biba bigomba kuba ari uruhu rwera rutandukanye n'uruhu rw'umukara donke rufite rwirabura niko nabivuga
hanyuma Jackie ugereranije abanyamuryango mufite wavuga ko abametisi mufite basanzwe baba mu miryango izwi papa na mama hanyuma nabandi wenda bataza ababyeyi babo ugeranyije mungana gute abenshi nabaye abake nabaye Jackie
uvuze ngo abafite base na banyina n'abafite umubyeyi umwe
n'abatazi wenda ababyeyi babo
kuri generation yacu abenshi nabari bafite umubyeyi umwe kuko prime generation ikurikira ubukoloni icyo gihe byari bibujijwe cyane umuzungu n'umwirabura kurongoranwa gushyingiranwa ntabwo byagaragaraga neza uretse ko na n'ubu ngubu hari abakibifite ariko icyo gihe hoho ntabwo byari byoroshye pe ariko nyuma yacu zi generation za nyuma yacu abantu bagiye bashyingiranwa uretse ko nahoze ndeba nko muri Amerika nahoze ndeba yuko itegeko ryabuzaga umuzungu n'umwirabura gushyingiranwa cyangwa n'ubundi bwoko ryasohotse mu 1965 leta ya nyuma nabonye ngo ni ya Alabama yoyo yaryemeje muri 2000 urumva yuko haracyari urugendo ariko barimo baraza bavuka benshi
hanyuma se muracyabona abana bavuka muri ubwo buryo tuvuge nk'urugero mu Rwanda hari abaturage benshi bakomoka mu gihugu cy'Ubushinwa kandi mu Bushinwa bafite amategeko agenga ingo umubyeyi abagomba kutarenza abana ba runaka noneho ugasanga abaje muri Afrika gukora imirimo itandukanye babyaye abana ariko badashobora gutwara iwabo icyo gihe aho bana basigara mu maboko yandi
ibyo bashinwa simbi bubivuzeho cyane ureka ko turabemera nawe metisi kimwe natwe ariko ntabwo nzi byabo sinzi niba banashyingiranwa cyangwa se nabo bababyara batyo barangiza ugasanga barabataye ntabwo mbizi neza
ariko barahari abana bavuka ku babyeyi ugasanga abo babyeyi kubera amategeko mu bihugu byabo badashobora no gutwara abo bana kandi barababyaye muri Afurika cyangwa se no mu Rwanda
izo kanta zonzi
Madame Antoinette
ariko mu muryango wacu tubafitemo abo numvise ubuhamya bwabo ababyeyi babo bapfiriye inaha ngaha batarigeze babajyana muri ibyo bihugu bavuyemo
Madame Antoinette kesi nk'izo hari izo mufite cyangwa hari izo wumva ahandi
oya ntabwo ndabimenya neza ubwo ni ukugira ngo dufatya n'igihe nasigaye agahinyi navugaga nti asosiyasiyo yacu itangiye vuba aha ntabwo turajya ngo tuganire n'ababyeyi babo tumenye uko byagiye bigenda ubu turacyaorganiza gusa tugahura tugahuza tukabwira ko duhari batumenye ko batazongera kugira ikibazo cyo kubura aho ahantu bajya gukomanyigira bavuga ikibazo cyabo cyangwa hari icyo bashaka ko tubafasha ariko icyo nzi cyo ni uko nko mu bamitsitsi baje bavuye isave bo hari abo ababyeyi babo bashakaga gutwara ariko ntibashoboraga kubatwara bose babatwaye babavanye isave babajyana muri Ejigina kandi bari bafite abapapa babo benshi kandi banabyiga imwe rwose ari nk'abatanu cyangwa bane gutyo nuko rero kubera ko igihugu cyabo cyashakaga benze nari nabumvise ko bavuga ngo rwose muramenye mugiye gukora muri biriya bihugu ngo ariko ntimuzakoreho abayindijene ngo bakoreho urabizi rero ndavugisha ukuri abagabo buriya niyo wabuze icyo ntiwabibabuza baragaga bagakora ibindi rimwe ko n'ubundi na n'ubu bakibikora kuko abo bana turimo dushake dufata hirya no hino nk'uko mwabivuze ni abo bantu baba baje gukora akazi bakadusigira abana bakadusiga abana hanze kandi mu bihugu byinshi rwose ntabwo ari iwacu gusa
urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika Cyril wirwe neza
naramutse neza.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Ni ikibazo cyawe?
Babanza kwihanganisha abavandimwe ku mbogamizi bagiye bahura nazo, kimwe n'uko wenda hari na bagenzi babo bagenda bahura nazo bakomeza, kuko ubuzima nta muntu uhitamo ahavuka, uko avuka n'umubyara n'ahavukira. Hanyuma icyo nabaza, ese kugira ngo ubashinzwe nko kubahuriza hamwe nk'umuryango nk'uko mwabitubwiye, abakurahe ababona gute, abigenza se kugira ngo abashe kuba yababona? Kuko jyewe najyaga mbabona nyine nkabaza nk'umuntu se uyu ni umuzungu, bati ni Mesiya, bimenye ngo ni muntu ki? Nyuma nza kubisobanukirwa ariko nabibona nkabona ni byiza nk'uko uwo mugabo yabivuze, ubona barakeye bameze neza, ariko izo mbogamizi zindi ntabwo twagira tumenya ko bajya bahura nazo. Muri rusange ni ukubakomeza, kandi na leta iyo ahari hose mu gihugu bagomba kubaha agaciro, bakabitaho mu byangombwa bagomba kuba bakenera iyo babananiza. Murakoze cyane.
Urakoze cyane. Reka nsabe Jackie wasubiza icyo kibazo.
Aho yadukura?
Yego, n'uburyo yababona.
Yego, sinzi rero niba byemewe muri iki kiganiro gutanga nka nimero ya telefone.
Nta kibazo wayitanga?
Nta kibazo nayitanga. Ni 07 8 5 2 8 2.
Hanyuma Jackie, nkaba bametise kenshi iyo babagana bakaza aho mukora bakifuza kwinjira mu muryango wanyu, nk'iby'ingenzi bibakurura cyangwa se ibituma bahitamo cyangwa bafata icyo cyemezo cyo kugana uwo muryango wanyu, bababwira ko ari iki kibibatera?
Icya mbere ni ukwisanga bari kumwe nabo basa.
Yego, komeza.
Yego, icya mbere ni ukwisanga bari kumwe nabo basa, hanyuma tukarebera hamwe uburyo twakwiyubaka. Icyo nacyo baba bumva, hari basanze ubumva. Kubera cya kibazo nyine nakubwiye cyo gukura wumva iteka uteraganwa, bamwe ngo ni umuzungu, abandi ngo ni umwirabura, gutyo ugasanga umuntu yaheze ahantu mu cyeragati mu gihirahiro. Birabashimisha rero kubona abo basa bashobora, ntabwo amateka y'umwe ahora asa n'uwundi, ariko hari aho bihurira, akumva yuko byibura hari uwamwumva.
Urakoze. Hanyuma Jean Paul, wigeze kubikomozaho ndetse na Siriro asa nkaho abivuzeho ko kenshi usanga abametisi basa neza na abasirimu. Hari pressure mugira nk'abametisi kugira ngo mube mwabaho ubuzima rimwe na rimwe wenda mutarimo, ariko kubera ko society bafata ukuntu mukifuza ko cyangwa se mukumva mugomba kuba ubwo buzima nubwo mba mudafite ubushobozi bwo kubaho?
Nakoze igikumba cyo kibazo. Ibyo nibyo presha turayigira muri sosiyete tubamo, ko sosiyete tubamo akenshi iyo itadushize hasi nka ba muzungu cyangwa abazungu bapfubye, ubundi abandi bafite umuzungu. Rero umuntu akwise umuzungu akabona witwara mu buryo butari smart, buri buryo utambara neza, udashakisha, udakora akazi, rimwe na rimwe waba uri kuhinyuza ibyo gutekereza. Rimwe na rimwe usanga muri bamwe b'abametisi tuharanira gutera imbere, tugaharanira gukora cyane, baharanira no gushaka no kumenya izo ndimi, kuko ari nk'ahantu ujya nk'ibyo bimbaho mu Rwanda, cyane cyane ibyo kuri hoteli ugasanga unyakira uri kuri reception atangisha Icyongereza cyangwa Igifaransa, donc yishyiramo yuko mbanza icyo Cyongereza cyangwa Igifaransa, afata nk'umuzungu. Urumva wihinga kumenya izo ndimi vuba vuba kugira ngo nibura nawe ugaragaze utamu donc savoir utamu disappointing. rero rimwe izo expectation badufitemo rimwe na rimwe twazihingamo rimwe ngasanga uranavunika cyane akari nabyo twavuze yuko nk'abakobwa bashiki bacu bashobora kurimwe na rimwe gushakisha abagabo amafaranga bagashukisha kugira ngo basirimuke cyane batunge n'iyo modoka batunge n'iyo nzu nziza agira iyo myenda myiza imisatsi yabo nubwo itagoye kuyikora ariko bagire ibindi bisa neza ku mubiri.
Hanyuma ujye ugera ahantu abantu bakakuvuga bazi ko utabumva.
Ego cyane rwose rimwe iyo ndi muri DC bimbaho ugasanga bavuga iki ni igiki cyotara ndakubwira ati ni umuzungu ndakubwira ati ni umushinwa bamwe bakavuga ati iki kintu cy'ubundi kiri kujya hehe kuki kidafite imodoka ndabarika gato gato bakavuga nyuma nawe ati ko mwagemeka kuvuga abantu ko na bose bifashe ku munwa baratanga ngo yo ngo tubabarire ariko tujya izo agresiyo rwose cyane cyane ari yuceceka iyo bivuzwe cyane n'abantu ubona n'abasirimu urabona ati nimbivuga n'ubundi ntacyo bitanze kuko bari kubivugira impamvu urumva rero harimo iyo meshiyanse rimwe rimwe tuvugaho.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite na Eric wiriwe neza.
Yego, wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ndabashimiye kuri uyu mwanya mwiza mu mwakize wo kugira abantu babashe gutanga ibitekerezo.
Murakoze.
Ariko ndagira ngo mbanze nanashimire cyane abo bavandimwe mu mwatumye bakabasha kutuganiriza. Nanashimira uburyo ki bitanze bagashyiraho uyu muryango. Rero buriya iyo tubona abamitisi aho batuye bayo bagenda tubona nta kibazo na kimwe bateje muri sosiyete ndetse ku buryo ku giti cyanjye biba binantunguye numvise ko baba bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo muri sosiyete. Abenshi ntabwo babitekereza pe bumva ko ari abantu kimwe n'abandi nk'uko nabo banabyivugiye kubabona ari abantu beza ntabwo nzi ko bagira ibibazo nk'ibyo. Hari akabazo rero nashakaga kubaza ndi umwe muri bo bagize igitekerezo cyiza cyo gushinga uwo muryango ariko nibazaga se uyu muryango waba ufite icyicaro ahantu waba ukorera mu Rwanda. Icya kabiri nashakaga kubaza nta kuntu bazagura umuryango wabo bakaba basenyera n'abandi bafuko nubwo ari abamitisi wenda baba bavutse ku banyarwanda n'abazungu ntekereza ko abafite ibibazo nk'ibyo bashobora kuba ari benshi. Hari n'abandi nafata nk'urugero nk'abandi bantu baturuka mu bihugu nubwo byaba ari ibya Afurika akaba nawe yabyarana n'undi uturuka mu Rwanda nawe urumva abafite ikibazo cy'icyungu wenda nubwo bitagaragara ku buryo ariko nashobora kugira ikibazo nk'ikise ntabwo bakangura n'abo bantu nabo bakaba bakisangamo.
Urakoze cyane Eric. Reka ikibazo cya mbere ku bijyanye n'icyicaro cyanyu aho ngaho mu Rwanda madama wa Maria wagisubiza hanyuma anze gusaba Antoinette asubize iki kijyanye no kwagura umuryango wanyu ku buryo mwakwakira n'abandi banyamuryango b'abanyafurika nk'urugero. Madama Jackie watangira.
Yego Edi, urakoze cyane. Ku bijyanye n'icyicaro cyacu ubu ngubu turimo turakorera ahantu Kimihurura ariko ni ahantu umuvandimwe w'umumetisi yabaye adutije nta kanya gato mu gihe turimo dushakisha aho dukorera icyicaro cyacu bwite. Kuri ubu ngubu turimo turakorera ahantu ku Kimihurura ariko imimero yanjye nari nayitanze uwashaka kugira icyo abaza uwashaka kugira icyo amenya nta kibazo yahamagara.
Niba mufite na website nayo wayibwira abakurikije ijwi rya Amerika.
Niki?
Website. Site. Site.
Website. Antoinette arayibabwira.
Okay. Antoinette, kuri icyo kibazo kijyanye no kwagura umuryango wanyu ndetse na site niba muyifite nayo mwayibwira abakurikije ijwi rya Amerika kugira ngo abifuza kumenya amakuru asumbije ku byo arenze ibyo turimo kuganiraho abe yayashakira kuri iyo site yanyu.
Umuryango wacu babo site yacu ni Métis du Monde bifatanye .org.
Métis du Monde bifatanye .org. Urakoze.
Iyo rero ni isuku yacu ijyaho amakuru yose ibintu byose tukoze n'ikiganiro cyacu byose bijyaho. Ikintu cya mbere. Icya kabiri, ntabwo umuryango wacu ukozwe n'uwitwa ngo ni Métis mu ruhu gusa, dufite n'inshuti noneho tukagira n'abamama cyangwa se umupapa ufite umwana w'umétis
ntabwo mufata yaba ari umunyarwanda nako yaba yirabura cyangwa yaba ari umuzungu ngo tumureke inshuti zose z'abametisi turi kumwe hari n'abamama abana batoya b'abametisi akavuga ati iyo ati umwana wanjye mbona yigunze ati arashaka ko ati ni byiza yuko yabana namwe none icyo gihe kuko umwana ataba arabasha kuba yakwandika cyangwa yasoma ibyo tuvuga nuko noneho akaba mama we ari kumwe natwe ariko kandi ntabwo umumetisi yaba avukana n'undi mwana w'umwirabura ngo cyangwa se w'umuzungu ngo tuyishyire ku ruhande urumva twebwe turi open ushaka wese yajya kujya yadusura cyangwa se yatwinjiramo
yabagana
yatugana maze imyaka myinshi buraya ubanza niyo mpamvu ndimo kubibagirwa imyenda bimwe ariko njye kimwe nta nishaka kongera gusubiraho ko nk'icyo bagenzi banjye bavuze ujya kuri ayo foro nkange nabaye imyaka ndongorerwa ubutare ngo ndanakenyera nkora ibintu byose by'abanyarwanda ndataha buri muntu wese akambaza ati tuvuga ikinyarwanda neza nk'aho yakwishimiye wambwira ati yoga ushinzwe cyane rwose ko muvuga ikinyarwanda ubwo ubona bikanye kandi nta kindi kintu nzi kuruta ikinyarwanda twakibayemo twakikunzemo twakigiyemo turanakibarusha mwebwe kuko twebwe icyo twashatse kugicakira mbega ntagicakiye kabisa rero rwose mbega
hanyuma madamu Antoinette hari utwandikiye yibaza ese nkawe uba ku mugabane w'uburayi ibyo bibaza abanyarwanda b'abametisi bahura nabyo namwe mwamuhura nabyo ku mugabane w'uburayi
uretse ko nk'ubu turi bakuru nta kintu na kimwe kikitujomba ngo tucyumve kuko byatuzombye ni byinshi byatuzombye kuva icyo gihe umuntu avuka akiri umwana adafite shinge na rugero ariko biratuzomba n'abana banjye abana banjye niba no kumenya ko wenda bashobora kuba bafite akantu k'ubumetisi nabo biratujomba twese rwose biratubabaza cyane birahaba cyane nicyo kibazo bamasaba ntibambwira ngo ni umunyarwanda ni umwirabura umumetisi ntabwo ajya agira iki kintu cyo kuvuga ngo bamwemere ko ari umuntu uvanze ajwe ifu ko bavuze ngo ni hariya cyangwa akakuzi ni hariya icyo rero nacyo twumvaga tutagishaka ntitukibishaka rwose twarabyanze byaraturambiye tukumva ko niba ugomba kuba uri umuzungu cyangwa se ukagomba kuba uri umwirabura nihano iburayi rwose birahari genze abantu benshi n'umwana w'umumetisi cyangwa yaravutse ugasanga hari umwana w'umwadiresante nzi ababyeyi be abagaramparabo ni abazungu ariko usanga nk'ubwo ngubwo bwambaye ngo ni umwirabura ni uwabo ni abirabura akavuga ngo mama wanjye ngo na kongongongo buri muzungu kazi ngo tureni buranshe ukabona ko abogamiye aho hantu abogamiye mu kimwe mu gice kimwe kubera iki kubereka ku ishuri nabo baba bakubwiye bati wowe uri umwirabura ntabwo uri umuzungu nuko ntabwo birahari rwose si ibintu uretse ko iwacu aho ngaho byahaba kubera ubukene n'iki bikagusomatiza ntabwo rwose ntibabikunze hari ibiganiro njya mbona byinshi bica kuri YouTube abana bavuga byarabarambiye byo kumva ko buri gihe baba babuza ngo se ngo guturuka he ngo se ngo uruwa he
urakoze cyane reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma mbere y'uko tugana ku musozo w'iki kiganiro Daniel wirwe neza Rwema nta kibazo uri hehe
karere Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda
ikibazo cyawe
Rwema rwose ibintu byose numvise madamu anto yabisobanuye neza n'abantu byose birasobanutse ariko hari akabazo nagize k'amatsiko nkanjye ari akabazo nagize k'amatsiko ngira ngo atubwire mu by'ukuri iyo agiye nk'ahantu bakamusaba kwiperezanta uriya avuga sivi ese mu by'ukuri no kuvuga ababyeyi be biramworohera mu by'ukuri kumva ngo avoka ku babyeyi bafite nationalite zitandukanye mumbariza ako kabazo k'amatsiko niko ibindi byo numvise yaba bisobanuye neza rwose
urakoze cyane madamu Antoinette
twebwe ntabwo bitworohera kuko kenshi ntabwo mbega nibyo twavugaga ntabwo twebwe twamenye n'aho tuvuka dushobora kuba tubwira ngo wenda twitwara abagereki cyangwa abafaransa cyangwa ababirigi ukabifata gutyo niyo waba uri sire yuko wenda uwo muntu ari umubiri cyangwa ari umufaransa cyangwa ari umugereki ariko utamuzi birakugora kujya kuvuga ngo ngewe ngo mama umunyarwandakazi ubundi ngo data ni umufaransa kuko iyo bakubwira bikomerejeho imico yabo ndetse bimeze ibintu byaho usanga nyine bikujombye nyine ugasanga ko kwa muganga kuko umuntu uko avuka avukana igice bibiri senkanti sosa ya papa na senkanti sosa ya mama urumva rero iyo wabuze igice cya sasa horamanyagurise nini noneho nicyo gice kindi ugumanye ukakisunga ukagicakira rwose ukacyambrasa urumva kurumva ko ari igice kindi uba wabuze
urakoze urakoze reka dufate ubundi wanyu
ukanavuga ibyo rero no gusubizaho nicyo kirimo wese ugasanga nti na kimwe ukabura umugereki ntagikurikuze ibyo uri umushinwa ntabwo agishinwe wenda ntabwo biba byoroshye bigusaba ibisonga cyane cyane iyo reka ngiye kuba nk'abatineja n'iki usanga bitangiye kumva iminwa ukayoza ibyo ariko noneho ukagenda ukajya kwibaza iki ariko ibintu ni ibiki
urakoze cyane Israheli mu masegonda make cyane ikibazo cyawe uri hehe
ni koko ku Imana kuri Israheli sala twende mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Kitabi rimo mu majyepfo y'u Rwanda
ikibazo
mu masegonda make ndumva mugiye no gusoza ariko nashaka rwose kubwira abo bavandimwe ba MPC ntabwo yenda rwo bavuze ibyabaye ko nge ntabwo na Ben na byinzi twabyumvikana cyane aho baba bari tuba tubona rwose ari abantu beza basa neza bitayeho bakunzwe mu gikono mu muco w'abanyafurika dukunda kubaha abazungu cyane nubwo rero rimwe na rimwe usanga batubasuzugura uruhu rwacu cyangwa bakarunenga ariko twebwe turabubaha cyane aho bari bumve yuko rwose ari abanyarwanda bubatswe cyane bumve ko ari abanyarwanda dukunda ntabwo twabasuzugura cyangwa tubaheze cyangwa tubaronde kuko mu muco w'abanyafurika tuzi ko abazungu ari abantu bari beza bisanzure bahumure niba ari n'ibikorwa byabayeho bose turanenga sosiyete iyo umuntu uwo ari wese waba warabagaye cyangwa warabaronze ntabwo ari byiza kurunda uruhu cyangwa kujora umuntu umuntu we aho ariho hose ni umuntu ufite agaciro yaba umuzungu yaba umwirabura uwo ari hose uruhu urwo rwaba rusa rwose ni urw'umunyarwanda ni urw'umuntu ugomba guhabwa agaciro kuko n'Imana yarurimye murakoze cyane
urakoze cyane Jean Paul mu gusoza amasegonda make cyane wibaza ko hakenewe iki Jean Paul ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko madame uwa Maria amasegonda make cyane niki wifuza kugira ngo wumve ko wakiriwe muri sosiyete mu magambo make cyane
nifuza yuko baduha agaciro nk'abandi kuko nk'uko abantu benshi bagiye babivuga ntabwo umuntu ahitamo kuvuka uko ari umuntu aravuka akisanga ku isi ameze uko nguko iyo mugira amahitamo ngira ngo sinari guhitamo ibi ngibi ariko kuko nta mahitamo nagize nisanze meze uko nguko baduhe agaciro nko mu gihugu cyacu bumve yuko turare mu gihugu nk'abandi bareke kutu guhora batwibutsa yuko twatawe
urakoze
twatawe nkanjye bwanjye nibwo bwene gihugu ngira bwonyine ku buryo rero iyo bakubwiye ngo usobanure buryo ki aribwo bwene gihugu bwawe birababaza cyane urakoze cyane Edi
Madame Jackie Maurice uwa Maria president w'agateganyo wa Métis du Monde mu Rwanda nagira ngo ngushimire cyane ku bwa kanya wahaye ijwi ry'America kugira ngo tuganire
urakoze cyane Edi
Madame Antoinette wo nkunda watangije umuryango Métis du Monde nawe nagira ngo ngushimire cyane ku bwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomeye cyane muri societe hirya no hino ku isi
yo nanjye ndagashimiye cyane rwose cyane koko
Murakoze cyane nshimire namwe nshimire na Jean Paul Gakwerere twamubuze kuri telefoni ariko nagira ngo mushimire nshimire namwe nshuti bakunzi b'ijwi ry'Amerika mwari mukurikiye iki kiganiro nshimire Engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya Karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe